studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
fili dambele to bogi jande ga fandu hala mamadou sama segu jam nyalli sakrabe kedibe jamma alternaire des civil en hobe hiddike le weddugo lo bomboje do wuro buntile cercle 12 e on wattu goto o to soma dugutono gendarme en taton hiddike le ko be memondiri e gubal do sonkobe ministre hagitar lamu martini kumpo ƴewtagol hertagol juɓɓe indeji gotoɓe ndeɗo dabare e tawede fuf hoñotoɓe hewɓe na cigiti tabagol wattu hoteji mbiyanna mo lamukoɓe transition sarti yewtere meɗen hertande hande memanna haala ñalloma hertanago e ley adna mbiyanna ndu fuf jande e binde wumɓe lollirde braye ɗi gonni sembe kabaruji amen hande kikiɗe tratare joyi leru janvier hitande 2021 bisimilla sakiraɓe ɗi mbiyanna diwoji gaɗi bonandaji le wuro bunti commune gandamia cercle 12 le wuddu leydi ndi jamma altinere nde ɗum waɗi so heƴaɓe laamu mbiyanna commune oɓe holliti wiide ngol hippugol sawbini civil en mayɓe hewɓe mbiyanna e wi woɓɓe kay yimɓele sappo e jottoon heddiki hen heɓa ɗum barmi e on wattu goto o to suma dugu tonno mbiyanna gendarme en taton heddiki e le wolde hakkude mabɓe e guɓal donsonkoɓe jamma talatare nde keɗɗanno ko heɓen en Mahamadou Baba Kunta e dow fayitango Oumar Waygal
wattu joni o andaka fuu ko waɗi so ɗeɗo bomboje paɗɗa fewde e civil en wonɓe toon ɓe ɓe kollitiwite diwowo ka andanaka hunde kañum faɗɗi ɗeɗo bomboje ley alan tati lewru janvier ndu hollitama wiyeto civil en hewɓe mbara ley hen won hollitimɓe wiyeto yimɓele sappo en jettoon kañe barmuɓe hewɓe an lili suudu dogotororu duwansa wakkande min landino fedde dirpa hokkore kabaruji armé o ɓe mbiɓe paami oɗo kabaru jaati kaɓe gondi e wadde dow hen koñjali faɓe paama heɓe paɗɗi toon bomboje ɗe le on ɗo wattu fuu nokkunodirteɗo soma dugu le région mobteo wiyama gendarme ngaɓe taton mbara toon donsankoɓe mbari ɗum en le yontere ƴaɓɓinonde soldats en français en taton mbara hakkunde gosi kañe ombori caggal muɗum du ɗiɗo mabɓe woɓɓe kasen mbara nokkunodirteɗo menaka guɓal mbigal hoore muɗum paabotongal kabaru alsilamako e alsilame en wi kañum woni caggal ɗiɗo bonandaji
e hakkillo brema eli diko dunke kabaru ndenagu ana hani laamu o mbiyan laɓɓina kabaru ɗiɗo bonandaji ɗi mbiyan sawbinɗe iwgol yimɓele hewɓe e wimako eɗen kani jondorade kuteji gulɗo hippugol kanko janguinowo jande dowre wihi ɗum ana hani laamukoɓe ɓe daro e darɗe mabɓe e mbiyan banggal ndenagu jamare nde e guineji mum en mbiyan banggal ɗum ittude feyi e jete mbiyan ɗeɗo guɓe mbiyan ɗeɗo guɓe ɗe fuf keɗɗanno koɓe an Oumar Waygal dow fayitango kanko e hoore makko
laamu ni hani tawi immare holla gonga ko waɗi tan ko fa ande alaɗo soldat se malli bombiɓena yalla ɗo soldat se tubakuɓe bombi kamma ɗum ande hawa waɗi ko saabi toon bombom don so wawa immade wara neɗɗo wawa immade hutta debbo ko ala ɗum gasa tan wola don so fenan taɓa keppal kamɓa horom ɓeɓe don sonkoɓe ɓornuɓe cuncu don si en tan wala don soɓe towtoɓe hooroɓeɓe towtoɓe buuɗi kamɓe towtoɓe inde joni noon laamu hani immade darade maltakoɓe tete ay to laamu ndan wa fiide dabare to soldat se mbaraje kadi place mabɓe toon soldat se jonka kamɓe yoraɓe ɓame rawnande policie yako gendarme yako jonka tawi silluɓe mabɓen eyyi ɓe jiɗɗi hoore mabɓen ɓe celli calɗi mabɓe eyyi ko heddi ko ɗum jonka tinno guesa mum a tinno dabaji mum laamu ni hani tawrede malfal a hokki yono yimɓe ɓaleɓe tan immini ɓamon dokka malfa eyyi bonande tawawde ɓe leydi
sakira on mbawi hokkude hakkillaji moɗo du kabaruji amen banggal bembe amen facebook kadi twitter ewi ministre hakkitere laamu fay ɓoyata landinte ƴewtagol hertagol yimɓe e mbiyan yuɓɓo inde wutoɓe yuɓɓo indeji gotoɓe ka noon wattu muɗum hakkika faccintinaka e on wattu goto o mbiyan kanko président laamu hakkunejo o e ley ko ɓami haala yesso ɓiɓɓe leydi ndi saabi cakkite hitande nde ñande capantati goho liro décembre hitande 2020 o waltini hakkillaji yimɓe banggal taɓagol wattu wuteji ɗi hoñotoɓe hewɓe kay mbiyan naccikiti yila mabɓe yo gollirde wotere joine banggal landinal wuteji ɗi so mbiyan ɓiye mbiyan baale politique uji ɗi mbiyan kamɓe kay yila mabɓe yo mbiyan patu feyi mbiyan foy goto hitne sere caggal hitne mbiyan sere e leyɗiɗo wuteji ɗi yalla dun wuteji ɗi na pewa keɗɗan ko heɓani en Moussa Malle Sissoko ɓen e dow fayitango min e Alsisi eyyi gollirde seeni aɗa hani kala hiniɓe kabaru woteɗe hawnitinne yalla hawrude dow heeƴa golle wuteji ewi ko radio ndeɗo gollirde ƴewtagol hettagol banggal juɓɓo indeji wotoɓe ɓe heƴanta fewi wattu Moursaɗo keɗɗan Amadou Ba kanko woni ho radio seeni
yuɓɓagol ngol yo fa wawde yuɓɓitade yimɓeɓe keɓa eno yuɓɓade wawa darade darne wakkati mo yuɓɓagol kangol ngol hanno yarde kina yimɓe fuu ɓe golle o woodani joddo halda ƴeewa huɗu hani waɗede
ewi honjotoɓe hewɓe gouvernement o na hani tafon renude nokuji di wadde nako won e mudum e hinade kewal nokuji jawtagol indeji ngotobe le leedindi yila mabbe yo gollirde monde wotere juine bangal landinal wuteji keddana ibrahima sangu kanko na hore jo gollirde honjotobe homoninde wuteji e kanya haybugol jogola lam lobbo le leedi mali
même si le ministère
faiso sudu ministro ana yidi yubitaade inde yimbe be kebayno yubbaade le golle wuteji di dum han wadade le leedi mali de mangal mudum fu hande na sabe rafi de nago kejabe lamu lindi wala nokule de fu ana tidi wiide wuteji ana wawi landinede le hitane 2021 hande bale société civile mbe fu ana yidi sudu goto kumantodo golleji wuteji joine
bangi goddo bare politikoji di yile mabbe yokkala ko mani be kabar wuteji di rintine di da golleji di batte hun cangol hore wuteji di le labal keddana hamidu dumbiya kanko woni secrétaire politique fedde yelema
wuteji ngarodi ana hani landinede fa gasse so jibbe wuddintinde lindi walde mbawnde finude cagal wuteji di homo fu ana hani tawede le golle o fuddore mudu fa yetto timmode mudu
micitane wiide yewta gollo yimbo ina wuteji di darna manon batte mutre golle commandant mbé wakat juno kay wattu fu ministre humaninde hakter lamu sartail tafun bangal yewta gol hertangol yibo indeji wotobe
bangal yewtere meden hertande hande e memen hala sifa jande e bindi wumbe lulurnde bray yo biddi yubintende kala nay leru janvier batemo dum naldo amen mohammed baba kunta yehito gollirde be do wumbe leedi mali e wi ardibe gollirnde be notorto nde do yambere hulitinde kala ti allahji di jogi be do wumbe humpitinde yimbe kabaru sifa jande e bindi mabbe denno e be ndardo lam kobe be fide dabare huncangul hore di de mbien de di do bindi di kedanno ko meden mor wagalu e mbierne do fostan kedanna ko kanko mbien Mohamed Baba Kunta heban en do fastan Omar Wagalu e sita sidibe
Abel Tarawari jangobe classe jenoba les soudes école dum eno dirta union malien des aveugles dum won do yimbele be ganna jiobe janginte falaje commune jagobo pamoko do on wondi e windirde no be gala jile be bindirta feso windirde dum ana yafi o winyalom hande be jogi tidal laji sabi de bindi mabbe di ganna ko jata kedde mo konko Abel Tarawari o kuma sifi do hen
vaccine allamken sugabe jangobe gabe te minen binit mi windirta din yudum do amen ko walata amen me heb me wujja do be milto
hono abel holitiri widno lamido de do fedde holiti widi nyaloma hande be kaja bindi mabbe di jate sabide dum won ko kambe be gala jile be du be andani hunde kedde mo kanko haji bari kanko lamide do fedde ko sifi do hen
odela de sa yi to be sedambe be anwa ikitade bindi gumuji walla be be wawa winnude kanye be wawa jangude
a lire et écrire
le lidi malindi ko be noddirta mathematics ko kambe be gala jile be jangintaake dum kanko haji bari o wi kaaki mudu woni ko be gala
dans le cadre mali
wala kaaki mudum lobbi waawde wallude sukabe be yiata sande ben janga mathematics entretenir ittu ko jateji o mathematico on e jange le ciudi pamari fa yaade ciudi modu wi'etedi lycée ga maître on be tombe be waawa jangude mathematico sanne sabdina be wala kaaki mudum
war le faire
micitede wiide dido bindi be gala jile ko bindirta jon andal le leedi france ndimo no dette lise bray kanyun fuddi don fa bindira don atawrete ko be noddir tablette kanye derowol fa yotto e kural maada non kanko president ima fo hollitiri wiide
studio tamani yo fa ballamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
sakrabu songore mbenna le kabaru jom ndes mbenna raison ngaji de mbantu sikasu tonno sukabe leku hewbe bambenna beltanaki fe bantingol wultingol jandeji mbenna angol non fudude nyande joy leru janvier hitande 2020 sabe hewbe mabbe ngoti non kala ko ngondi non batte mbenna wattu foftere mabbe micitinan wede lamkobe be batte nyaw covid-19 bantini fudugol jandeji di fufu fa wattu noga e joy mbenna leru janvier to yoro so ton fay boyata gure hewbe mbien na circle o totete ciudi dogotoro ndiam ceni dam class uji e kanyedo ko koji jangnirde benno yo gure kuri e kanyedun minamba e do itugol jawdi banque mondiale fanda mudun woni hun tanglu hore kasinide de do gure de bangal cellal jande e kanyedun kabar ndiam
en timnan na kabaru yidi to santurdo hakke en bien noga yon gollobe gese bien bedente famu e kabaru golle mabbe dum bien wadde bien berna famu bangar kabal golle mabbe dum wadi nyande ala jabbina der dum woni tati lewru janvier bien be ndedo jande e famu mo landini kambe bien ONG Ricolto e kany dun corpaso fanda mudu woni sembinde bien hebude no bien kabaru maro pewdo e leedi do golleji gese de bien dum timinta kabaru ja men humpitina mitino tan ba sa fu mbitaade do bembal amen 3w.3w.jotamani.org ma dun noddon viamu 37320 do seden yewtere meden magazine